angithalela ngokukhala njalo, ngithalele obuhle kodwa. Nami ngibe ngcono mfane nabanye ayize.